1946 Kandarasi. Hello baby, I miss you, know I right baby. I swear you never go right. Huko nyuma walitaka kunitoa uhai. Mapenza chuku chukwa na weza njombani shy. Tukipata holiday fly to Dubai. Au tuende da, najuu upendi magari. Tutatumia baruni study at it in the morning. Tell me what's good, tuende Zanzibari. Wakati vyombo vya habari viki tafakari. What is a nini cinema mama, oh my god. Oh drive me crazy, you're on my radar. Love you baby, sweetie lady.
Wewe wangu.
Purchase your tracks today.
Kuwaga bize mama. Suna juo kandarasi ndo nafanya mjini tuvimbe eh. Tell me what you like, Rocky what you tell me. Forever by your side. Mhuni nimependa mama sina jambo. Ubize ndo nafanya unani unarambo. Nakupenda nakupenda sijamia ngambo. Wewe takwe toto kimasai yellow subai. Nakupenda mtoto wa kike. Najua anyore 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 anyore. Kama zari mwana nimedondoke ya puo. Ngolo ngolo nikapata toto rakishua. Rangi ni imara sana haya ichubua. Ukweni ni maziwa nyama chomo gari jua. Anyore 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 anyore.
Wewe wangu chaguo la